Genesis 10 verse 1. Lezi izukulwane zamadodana kaNowa, ngoShemu, noHamu, noJafete, bazalelwa amadodana emva kukaZamcolo. Verse 2. Amadodana kaJafete, ngoGomere, noMagoge, noMadayi, noJavani, noThubali, noMesheke, noThirase. Verse 3. Amadodana kaGomere, ngoAshikenaze, noRifate, noThogama. Verse 4. Amadodana kaJavani, ngoElisha, noTharishishi, noKitimi, noDodanimi. Verse 5. Kuvela kulabo eziqhingi zabezizwe, zahlukanisela amazi abo, kwaba yileyo nalelo ngolimi lwalo, nangemndeni yalo, nangezizwe zalo. Verse 6. Amadodana kaHamu, ngoKushe, noMisrayimu, noPhuthi, noKhanani. Verse 7. Amadodana kaKushe, ngoSeba, noHavila, noSabata, noRama, noSabitheka, amadodana kaRama, ngoSheba, noDedani. Verse 8. UKushe wazala uNimrodi, yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni. Verse 9. Wayeyiphisi elinamandla ebusweni bukaJehova, ngalokho kuthiwa iphisi elinamandla njengoNimrodi ebusweni bukaJehova. Verse 10. Ukubusa kwakhe kwaqala eBhabhele, nase-Ireke, nase-Akade, nase-Kaline, ezweni laseShineyari. Verse 11. Waphuma kulelozo waye-Asiriya, wakha iNineve, neRehoboti Ire, neKhala. Verse 12. NeResene, phakathi kweNineve, neKhala, lo ungumuzi omkhulu. Verse 13. UMisrayimu wazala amaLudi, nama-Anami, namaLehabi, namaNafethuhi. Verse 14. NamaPatrus, namaKasaluhi, lapho kwavela khona amaFilisti, namaKafitori. Verse 15. UKhanani wazala uSidoni, izibulo lakhe noHeti. Verse 16. NamaJebusi, namaAmori, namaGirigashi. Verse 17. NamaHivi, namaAki, namaSini. Verse 18. NamaAvadi, namaSemari, namaHamati, ngasemuva emindeni yamaKhanani ahlakazeka. Verse 19. Umkhawulo wamaKhanani wawusukela eSidoni, wayangaseGerari waze wafika eGaza, wayangaseSodomu naseGomoro, naseAdima, naseSeboyimu, waze wafika eLasha. Verse 20. Labo babengamadodana kaHamu, ngemindeni yawo nangezilimi zawo, emazweni awo nasezizweni zawo. Verse 21. NoShemu uyise wabantwana bonke baka-Epere, umne wabo omkhulu kaJafete, wazala abantwana. Verse 22. Amadodana kaShemu ngo-Elamu, no-Ashuri, no-Apakishate, noLute, no-Aram. Verse 23. Amadodana ka-Aram ngo-Use, noHule, noGetere, noMashe. Verse 24. U-Apakishate wazala uShela, uShela wazala u-Ebere. Verse 25. U-Ebere wazala madodana amabili, igama lomunye lalinguPhelege, ngokuba emihleni yakhe izwe ladatshulwa, igama lomfowabo lalinguJokothane. Verse 26. UJokothane wazala u-Alimudade, noShelefe, noHasamavete, noJera. Verse 27. NoHadoramu, noUzali, noDikila. Verse 28. NoObale, no-Abhimayele, noSheba. Verse 29. No-Ofiri, noHavila, noJobabi, bonke laba babengamadodana kaJokothane. Verse 30. Ukwakha kwabo kusukela eMeshe kwaze kwafika ngaseSefare, intaba yasempumalanga. Verse 31. Laba babengamadodana kaShemu ngemindeni yawo, nangezilimi zawo, emazweni awo nasezizweni zawo. Verse 32. Lezi imindeni yamadodana kaNowa ngezizukulwane zawo ezizweni zawo, ngalawo izizwe zahlakazeka emhlabeni emva kukaZamcolo.